Greater University Thika ni chuo kinachopeana mafunzo ya hali ya juu kumudu maisha yako. Usajili wa September 2015 unaendelea kwa kosi za BSc Computer Science, BCom Accounting, Business Administration, Credit Management, Human Resource Management, Enterprise Development, Finance, Marketing, Purchasing and Supply Chain Management au BSc Hospitality Management, Bachelor of Arts Education na Bachelor of Arts in Community Development. Unaweza kusoma part-time au full-time, distance learning, evening, weekend intensive na school-based. Kwa maelezo zaidi tu maneno GRETSA kwa 20133 bila malipo au piga simu 0711949006 au 0703917155 au tovuti www.greateruniversity.ac.ke. Tutembelea Thika Town, barabara ya Thika Garissa Road. Greater University, quality education for the real world.